ngiphuzi man ngiyinkabi ngiyanquma kazi yasuka ningangiphuzi bar ayisuka man minezami vele mpi dilizuza kwmt sindu 12 ushayithi tulam sindu bebethi stingething ufuna ukuthethi manzi umhlaba lihloniphi slende passage ipiphi minezami vele mpi Minnesami Felimpi.
Danke, Freund. Danke, Freund.